It's your hardest girl, DJ Shay Dollar.
Make beats on the beat.
DJ Mash.
Yeah, yeah. I could be a tractor, I could be your kind. I could be the leader, we go to the Kumurongo. I could be your vodka, in the heart of them. You don't have to worry, girl, I'm looking for your love. I could be a tractor, I could be your kind. I could be the leader, we go to the Kumurongo. I could be your vodka, in the heart of them.
Don't
have to worry,
girl,
I'm looking for your lover.
Don't even think about it, I've been there before. I wanna give you license, you take over the city. KGL, Menyeko, you coming for the money. Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mommy. Take time, don't rush it. Girl, you know me, they will be controlling. We can stay up till the morning. Sweet lover, you're the only one. Pick up the phone, busy hands, sweet lover. I wanna look at you, baby, kidogo, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover. I deserve her. I wanna look at you, baby, kidogo, Katerina. Hey, say whatever you say, she's my new lover.
I could be a tractor, I could be your guide. I could be the leader, we go to the Kumurongo. I could be your vodka, in the hearty tailing. You don't have to worry, girl, I'm looking for your lover.
These things I see you've been doing, I like it, baby, how you're moving. You don't know you can do it yourself. They can't wait, they can't be calling myself. Mommy, yo, I think about showing you to mama. Baby, you the movie, you can stay for longer. Putting on me how you did the moody weekend. Call me anytime, you can come over. Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mommy. Take time, don't rush it. Girl, you know me, the movie control it. So whenever you like, we can stay up till the morning, sweet lover. You're the only one. Pick up the phone, busy hands, sweet lover. I wanna look at you, baby, kidogo, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover. I deserve her. I wanna look at you, baby, kidogo, Katerina. Hey, say whatever you say, she's my new lover. I deserve her.
Do, do, si, do, do.
Ulala.
Nimeshinda loto.
Ulala.
Kukupata mtoto.
Ulala.
Basi wewe wanani. Niambie wanani.
Kwa.
Wanani. Kama sio wangu tu.
Beste yako ni heta. Naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. Maheta, mwata futa kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa miano. Mtore, mwambia potele. Mwambie na kupenda itabidi azoe. We ni mrembo, na kutamani. Usikia wivu lipenda msewa kitani.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of lady. That's why they try to hate me. Baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wawakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Oh, umeshinda loto. Kunipata
toto.
Niambie wanani. Kama sio wangu tu. Basi wewe wanani. Niambie wanani. Wanani. Kama sio wangu tu.
Toto si toto. Ni rojo rojo, apple of my eye na kuuma kimangoto. Aliyekuza lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi sako wakupati putheri ya mongo. Mtoto ni mkia, na metoka Busia. Kuitaka posho mil, mwana wefe nita kushkia. Ngupelekea Murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Toto meweza dina kujanga kwa ndoto. Yataki nyende kazi wala taki nyende soko. Anaogopa siku moja mintatekwa na masonko. Kwa koni merilax meta staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi nya warastu naifunga kima
moto. Basi wewe wanani, niambie wanani. Wanani, kama sio wangu tu. Basi wewe wanani, niambie wanani. Wanani, kama sio wangu.
Skiza, skiza, Haters wanasema mteme njo upenye. Na wajibu ini ndo ili undwa heaven. Usiseme sikusema watasema. Watachoka na watachana mapema. Kwa offender ntakuwa the defender. Bulletproof tutabai pia na mandenga. Alejandro sita inyonya kama nectar. Daimarinate na tomato sauce ya peptan.
Wanani, niambie wanani. Wanani, kama sio wangu. Basi wewe wanani, niambie wanani.
Yani mekutana na wengi sana. Wanene wadogo na wembamba. But I'm not happy without her. Not happy without her.
Una
It's your hardest girl, DJ Shay Dollar. I do play Muster Entertainment.
DJ Mash.
Na kama kwacha na mekubali, sawa fanya yako. Inasa lazima unyoneshe, unyumize. Au kisa unajua, unaniaje bado na kuitaji. Nono na bora unikomeshe, unilize. Apoa, apoa, nishajua vya utamu vina kuanga vya uchungu. Ili doa, doa, milima ikutani. Yapo najua mapenzi, so kwichi kwichi tu. Enono kaga mazoe, nimekuzoea.
Zangi ulizia around nifemika kajadi so pandisia ka sound sipigangi ma free so ulizia amount kama county ko empty basi na nimi amount tuna blend lika blend pika bado after this Nairobi tunafika bowl kama ya Olunga ama Benfica na suzi sura na mabil bado mi hulipa uno 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 uno
kucha sura ziruswe sura ziruswe ona washapangisha deni sura ziuzwe sura ziuzwe wana washapangisha deni wanaleta deni 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 leo sitaki deni 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 wanaleta deni 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 leo sitaki deni 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 wanaleta
DJ Shay Dollar.
Ataka kuna ganji bana leo kata nice. Never know, naeza pata future wife. Lipa tu, badai, tutakatana na.
Kuna dema na isungusha kachama.
Weni mtiaji, kaa solo. Ukinuna kwa club, unakaa soro. Nikudos kwa chupa na kudrown your sorrows. Then is that you? Huh, boros.
Wakikuja, sura ziuzwe. Sura ziuzwe. Ona washapangisha deni wakikuja sura ziuzwe sura ziuzwe ona washapangisha deni wanaleta deni 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 leo sitali deni 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 wanaleta deni.
Umenishinda na
ano
asi usiri na umia dile na kesha na kiunongongo
oh minatweta nafiki tweji choivo oh dalili kama sote kuseka na vitendo
sauti tunasimama wima
ukigusa switch tundo time azima
na wewe saka dina taja jina
I can't wait to be fixed don't tapa tuzima yeah.
No, that I can't take it no more. Got no visa like we'll find ya, sina. I'm feeling low to see it's not no more. Ya ni visa, 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 bina.
Yeah, you know that I can take it no more. Got no visa like we'll find ya, sina. Baby, I can take it no more. Can I take it?
I can't wait to make
nifuta mweke.
Na mina hidi sopwacha apeche. Ifarangati takuwa kasheche.
Na mafikichi mavituzi yako napenda.
Mama,
nipe.
Na kuichi kuitu kiwandichu na suku wa gaga.
Hey, hey, baby one way. Bandika bandu wanifukane.
Mande baka sande. Ni kuchizeshe kwa ridi mkupandi. Fanya sina. I'm feeling all this is not no more. Yani visa, 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 bina.
Yeah, you know that I can take it no more. Nani visa la kufanya sina.
Anon fans, did you know Alejandro ana mutu wati saya DJ Afro? Did you know mademo ngambo wanapenda mbo kumwaga kwa ndo? Kuna kutuology, doshiology, wakaology, chora sabaology, nyonyoology, nyongaology, punyetoology, ngwatiology, G, ngwatiology, G, ngwatiology, G, ngwatiology.
Mada kupata aibu, muda kupata aibu, bibia kupata aibu, mamodo aibu, aibu.
Kuchunguza ili lead to addiction, kuitaji affection, kupata erection, imaffect and table ejaculation, main catalyst ya pussy erosion. Jana, jana, jama alijipuli, gava, gava. Wali kwa rani jipuli. Volume 1, usipige kelele. Volume 13, minataka kelele. Odede, odede. Luka kwa mdulu benka odede. Kuna kutuology, doshiology, pakaology, chora sabaology, nyonyoology, nyongaology, punyetoology, ngwatiology. G, ngwatiology. G, ngwatiology. G, ngwatiology.
It's your hardest girl, DJ Shay Dollar. At a play Muster Entertainment.
DJ Mash.
EQ.
Mimi ni Empress Queen wa machuma. Napenda chuma na stingo za nyuma. Chapa strokes bila huruma. Hii center inataka tu huduma. Test yangu huwa chuma ya doshi. Isame ndani ni istimi toe moshi. Chuma nyeusi meivi ya pongi. Fea na tuma ikitoka Migori. Ama mluya kutoka Maragori. Ukifika karibu kuna hodi.
Mom, chuma ya doshi ni nini?
Chuma, chuma ya doshi.
Mom,
minataka hiyo chuma ya doshi.
Mom,
chuma ya doshi. Minataka hiyo chuma ya doshi.
Mom,
chuma ya doshi. Minataka hiyo chuma ya doshi.
Mom,
chuma ya doshi.
Ni aje Empress, amia kuku impress. Mepata call yako concerning the doshi interest. Say chin and over, hivo sitaogopa. Nitakuletea mwenyewe nkusete kwa sopa. Nombeba tako, walete na sio vako. Mina wesa kubako hadi tumwage majasho. Swali ni je, utaweza kuihandle. Chuma sio raisi, sio kama kukopa bundle. Ukifinywa vizuri, utataka hizo za kando. Mifundi moja mdeli, confirm na njeri wa dago.
Confirm na njeri wa dago.
Chuma, chuma ya doshi. Minataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi. Minataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi. Minataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi.
Sexy wise in general.
Omuganda ya gara federo lockdown towela le mette konaro Kana ngera vele tano bubonero
DJ Mash
TN
DJ Shay Dulla
Kulomu kwanu kwenda chuka Nefiringanga ya tuka Message yo ya tuka Message yo mkwano kwa ya tuka Kulwa mkwano kwa nachuka Nefiringanga ya tuka Message yo ya tuka Message yo mkwano kwa ya tuka Kota gandem, yude bandem Yota body baby show them Me like to feel your body like a play them Nenga mane mkwano jangira bayo guy Yebo yo pain tanza sika kwa karanti Umsawa mkola konga wali wondo banji Hasibaki, twende mbele sibaki Sikati bikini towani shati Yalona onze badiaba teto basukusa Baba beba se Omukwano kuchute I'll love you every day yeah. Kulu omukwano kwa nachuka Nefiringanga ya tuka Message yo ya tuka Message yo omukwano kwa ya tuka Kulu omukwano kwa nachuka Nefiringanga ya tuka Message yo ya tuka Message yo mkwano kwa ya tuka Mkwano kwa gala kutiko Love ya febinga ya katicho Mkwano soma love manifesto Mulavu wako mamu piko Mwana gwewe kupima size Otuka zuwe na big size What is some people them criticize Juma mubia daraba mubaba wa size We, sexy was in general Omuganda ya gala federo Grunedi kusela le mette konaro Nangera vere tano bubonero Kale kuno mkwano go Ogo wensa baba mpengo go Kuna ya galoku vanga nito go Okufuna kaya mboko Kuluwa mkwano kwa nachuka Nefiri ganga ya tuka Meseji yo ya tuka Meseji yo mkwano kwa ya tuka Kuluwa mkwano kwa nachuka
Shay Dollar, Auto Play Master Entertainment.
When you're on by,
fikiri, lakini mapenzi yanishika moto. Ukiniguza misifikiri, baby kiwachoma wende zima moto. Wacha wapate kinyongo, wakichoka tupatane moro. Wamechinga wakileta zogo, wanapiga domo kila zogo.
Six, the rooting machine.
Ah, Kage swaga ila high kate. Lukusi pigi fake utokuta na vafengi.
Louis Gucci your brother.
Pengine glasses au nakata madini.
Mukari zaidi ya dona tanasha simba wenu. Manyasi menu haina ganyama. Sishobo kia tango mazikibuma. Still sassy spendi mazoe talking chenye na uchuna. Baby washone uje uyu mwike nasi.
Kama takinywa jacha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
And it's all on me.
But don't ask for my number. Napenda watoto wenye darasa. Punguza self nita kukachi.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichofata ni watoto na pombe. Watoto na pombe. Pombe. Watoto na pombe.
Wananita sultanu kugeto. Njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ai. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na
bileo. Baby ushuni, kuja uyu mwike nasi.
Kama takinywa jecha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi.
It's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto nye darasa. Punguza self nita kukacha.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe.
It's your hardest girl, DJ Shay Dollar.
Bandazi me reporti niko Jabari rana njoti kando. Kishada nangangoya 40 kwa kichwa medula. Hadi kwa magoti zime. Bandazi me reporti niko Jabari rana njoti kando. Kishada nangangoya 40 kwa kichwa medula. Hadi kwa magoti
Uzling tisponi ya kibla. Ditni dibla ile genje. Inigri miurien kadi shock dem. Mambeko zina mwok ni mogadha. Kanairo governor ni mjamo. Lagunya skomo ni makibre. Inademia ni memoka palma. Nikipaa kila youth ni dangulo. Kwa ngife baroda imemokre. Matibien kuwa bambua mashashken. Kamili ya kimsnadi pochanyagu. Militan nuari ya utu frontline.
Zime panda zime reporti niko Jabari rana njoti kando. Kishada nangangoya 40 kwa kichwa medula. Hadi kwa magoti zime panda zime reporti niko Jabari rana njoti kando. Kishada nangangoya 40 kwa kichwa medula. Hadi kwa magoti
Ni mocho itabaki nimezitoka. Kileo jikojole. Sinta kuokota na pata. Msupa kwa counter tu makota. Kona jigi 20 liter sim kama na order. Kumsuka sim kama na order. Kuna gizia nikajipata tu matora. Mbulu bigi ameseti move ya ora. Ameseti mkono kwenye bakora. Utadhani ana drive mkono ya left kwa gear. Ashani itadia menitolea jibag. Fine figure ananivutia. Mtoto kililia wembe unampati.
Zime panda zime reporti niko Jabari rana njoti kando. Kishada nangangoya 40 kwa kichwa medula. Hadi kwa magoti zime panda zime reporti niko Jabari rana njoti kando. Kishada nangangoya 40 kwa kichwa medula. Hadi kwa magoti
Na kwa kichwa nina ban mambichwa. Nasunda kwa kichwa na dara na shika. Na wacheza kama bano bano. Niko tuza land lando, lando. Ana meza kama tembe, ameiva na egishipia na sembe. Niko rada uko manyu niko lembe. Niko nyege acha nikembe, ninyonye kama embe. Ngango, ngango, naka ngwai ngwai ngango. Ngango, ngango, naka ngwai ngwai ngango.
Zime panda, zime ripoti, niko jabari rana njoti. Kando kishada na ngango ya forti, kwa kichwa medula andika magoti. Zime panda, zime ripoti, niko jabari rana njoti. Kando kishada na ngango ya forti, kwa kichwa medula andika magoti.
Piga katip lakini daily na mochoka. Kali file na drip kama pipi metoboka. Mistari kwa kwa lips utadhani niko mogoka. Na wezi mpata trip Sunday Monday niko mboka. Kadeli niko hustle na jaribu kuomoka. Ndiyo topa yangu chule shinda sound ya itoka. Mistari kama ride shortcut mi bazooka. Nimbali mina enda oh it's time nimetoka. Juu nimechoka toka mboka. Niko honest ya mogoka. Padithani ya tuto moka. Luku safi kata shoka. Pesi ziko kwa kipenje. Luke safi cheki senje. Kazi ganji kata tenje. Mube wezi mpata seme.
Panda zime ripoti niko. Jabari rana njoti. Kata mikisha na nangango ya fundi. Kwa kichu mbula niko magoki. Zime panda zime ripoti niko. Jabari rana njoti. Kata mikisha na nangango ya fundi.
DJ Shay Dollar, out of Play Muster Entertainment.
DJ Mash.
Samantha J, thank you Jehovah. Baby come, baby come, baby come, baby come, roll in my Lambo. Baby come, baby come, baby come, baby come, roll to my lingo. I'm gonna hold you tight, oh. I'm gonna hold you tight. Baby let me hold you tight, oh. Let me hold you tight.
I'm not gonna let you go, oh. Not gonna let you go. I'm not gonna let you go, oh. Won't let you go.
Why ain't no rush, yeah, I want my need desire. Feel the lights talking between us, why come we start a fire? Yeah, we hold on tight, why hold on tight? Love's a journey, enjoy the ride. Take me anywhere you like, promise you will treat me right. I'm gonna hold you tight,
hold me tight.
I'm gonna hold you tight,
baby, hold me tight.
Baby, let me hold you tight,
hold me tight.
Let me hold you tight,
hold me.
I'm not gonna let you go. I'm not gonna let you go.
Don't you go.
I'm not gonna let you go.
Yeah.
I wanna let you go.
zone. Imewasha kingdom, getting back to kukon. Tukuteke kwa chom, fenana Papa Jones. Nadia up on the dawn, though simpatico phone. Nasika ako salon, tulombi do the bomb. Clark PA mi chrome, bogi baka yangong. Mebambika na song, zile si who perform. Rende pia ni wrong. Yeko juya nyama ya bama na kachumbari. Na juya diabetes chat, uweke sukari. Plan size, ime tufikishe uko kari yako. Walevi wa shanza kuleo, mekali ya flow. Anasikia form ni kutesa. Tusimalize kanji kumtatu rudi kalesa. Wakanesa mavodo bila chesa. Hakuna kulala tunakesha
kufu.
Yako, na maji tunakata juu yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Leo, leo, leo ni leo leo. Ile siku dudu geuka kipepeo. Ile siku pako swing na kibembeo. Ile siku hadi dogezi uweka meo meo. Nina doza kutrow from ni how how. Mr. Noku noku swag ya kibao wow. Sio masone mangira matao tao. Uzo bash make a wish bro hiyo kando.
Nimekam na zawadi kila aina. Makolon na makladi za designer. Kabla tunde bash kwanza tuende diner. Machapo machipo na teka za kichina. Alafu leo dunga zile zinabana. Zenye mafisi wakiona yes bana. Alafu tipto kidogo siyo sana. Mwambia liakuza tumesema sana sana.
Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata juu yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Kaire tu gani keki kata. Akupata party umedunga bata. Unakata maji we ni drunken master. Kiuno supageti na mimi ni pasta. Gedheri ya meri wanyeri. Sherehe na njeri nyumberi. Puliza candle wish it come true. Tenting mina handle edge ni number two.
Sijaito bash nimekam kimangoto. Sikishika na koma kiroboto. Na mzinga misi bai misi msoto. Kaningori sijajaju ya toto. Wanapiga mboto matata komta. Nashinda loto na bado nakata. Leta champagne na chupo za belea. Bufo mpararo leo tunaogelea. Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata juu yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark?
Maluma baby.
Puedo sentirlo.
Baby girl, you're my superstar. You the light that I see.
Pero dice papi, no quiere novio, pero ya está pa' mí. Todos le tiran, nunca responde, no hay nada que hacer, ella se hace. Es la reina de la noche, conmigo se tira toda la pose. Ya vámonos pa' la after party, I wanna feel your sexy body, homie.
Girl, you booty like pastel, cake. I'ma kill the booty cartel, boom, boom. Girl, you always be my angel, you rock the halo, yup, you my bag now. You got the best ass in the world. Mami, dame dulce, dame caramel. Y my morena, mami looking buena. Wanna put you in a Louis and a Chanel. Ay. Baby, got my love on grande, grande. Baby, won't you give it to me, dame, dame. Mami, give me boom, boom, Monday. Every day, Friday, Saturday, Sunday, wait. Mami, won't you come and tell me how you really want it. If you really, really want it, baby, I'ma give it to you. I be all up in it, baby, I be all up on it. When I make you feel it better, you be screaming hallelujah.
Hi, great. So
yo reza bye bye Dubai, Dubai. Cani vacation, cash on back down July, July. When him say feel like my two got that tonight, tonight. Baby do ya call reza bye bye Dubai, Adi bye bye Dubai.
Yeah. Adi sticky sticky guandere, yeah. Sticky sticky guandere, yeah. Sticky sticky guandere, yeah. Sticky sticky guandere.
My drama, nimekaa, mimi nataka kugawa, mimi nataka kipawa, mimi sitaki madawa, mimi nataka mabawa, mimi nataka kunawa, cheki. Ni ma selfie kibao, si ma happy kwa hao, mimi ni bebe na chopa, tupige ma champagne, ma vita kwa street na ma bill tu kwa mall, tuvuke ma boda Italia mpaka Spain.
Bye bye Dubai, Dubai. Kani vacation, kesho mpaka July.
Leo ni kongwati za Mia Khalifa. Yule mama mshinda kabisa. Anataka hadi kanisa. Ati pupu ati ndani ya kanisa. Anataka mastingo. Stingo, stingo. Stingo, akibeni mastingo. Stingo, stingo. Stingo.
Bima mangu wako nizani kuja niteseke hivyo ni kufi sababia mazingu. Amechonda unudhanga kumweka na cobra style. Helicopter.
Twende left, right. Nakoni weni msani unataka mic yo. Twende hii side. Staki ya dogi nataka bite. Akini pelo ni mababu nati uku. Nianze kigugu mizi leo. Ati gugu gaga gaga. Leo ni kamote nataka za mkamba. Taka ni mkate na kuja na panga. Dudu manyoa utawasho na njwanga. Kani manyanga na kuwa makanga. Leo kuku inakulu na kanga. Adi outdoor anapende varanda. Ngoma ni banga chumchuma inakanga. Changa inafanya na teka machwara. Kwa kibanda nilibonda na kigomba. Meditation na nasikiza tu madoba. Boka, soka, kitaka, dizi na mpea magomba. Donga nifanye kigwegwe kama rinda gambo. Royal, bibi ya rusi, leo niko Rambo.
Leo niko ngwati za Mia Khalifa. Yule mameshinda kabisa. Anataka hali kondisa. Atipupu atindani ya kanisa. Anataka mastingo. Stingo, stingo, stingo. Akibeni mastingo. Stingo, stingo, stingo.
Bima mangu wako nizani kuja niteseke. Hivyo ni kufi sababia ya mastingo. Amechonda unudhanga kumweka na cobra style. Helicopter.
Stingo. Bebu webu kam. Show them. Shock them. Bang them. Only good work za girl them. One them. Kill them. Si anataka helicopter. Wacha nianze na chopa. Oka inda staki za ocha. Wacha ujingo kianza nda focus. Uwache kuring. Smile and pose unichenchia mastylo. Angle ya dhambi kwani we ni shaito. Akisho machozi na mfanyia makwaito. Attention majam. Toti zikisha na chana na gam. Kiacha umblaina na pita na gun. Na kawe no street mina kuja na gang. Kawe no tire na fika na ban. Kevajin sahi mina kuja apa suada. Nikichapa sana you can pass to other. Kawe no joto wakisha kifan. Sitaji mafando nizime kubang. Leo niko ngwati za Mia Khalifa. Yule mameshinda kabisa. Anataka hali kondisa. Atipupu atindani ya kanisa. Anataka mastingo. Stingo, stingo, stingo. Akibeni mastingo. Stingo, stingo, stingo.
Tazima na moto. Fate mototo, kini chocho kwa chocho, yoto kwa yoto.
Tazima na moto, ifate mototo, chocho kwa chocho. Will you dance to the show?
When you fire west you, nakufana keti. Kutoswa kifuwa guess you, unanfunja na keki. Kachirigi kachiri,
saga.
Baby kachiri,
saga.
Kachiri kachiri,
saga.
Sasa kachiri,
kama
chikoli na pino.
Anali mwaga mwaga.
Wave.
Anali mwaga.
Mwala buka bukongo.
Anali mwaga mwaga.
Kitu anayifichua.
Anali mwaga mwaga. Anali mwaga.
Nifongo kalofango.
Anali mwaga mwaga.
Kiru.
Anali mwaga.
Oya get them. Oya get them.
Oya quick quick quick.
Oya get them. Oya get them.
Make you stop. Won't you ginger me now, eh? Push the brake, make a king sit down, eh? Lucky guess they can hate me now, eh? Lucky guess they can hate, eh, eh? So I'm cruising, man fooling. She getting money, never do this. Why prove that she getting close from Zimbabwe? I said I ride it. I'm a king pull up where I stay.
You make a nigga wanna lose without this. You make a nigga wanna cruise without this. You make a nigga wanna lose without this. You make a nigga wanna choose without this.
Kachiri, get kachiri,
saga.
Baby kachiri,
saga.
Kachiri, kachiri,
saga.
Sasa kachiri,
kama chikoli na pino.
Anali mwaga mwaga.
Wave.
Anali mwaga.
Mwala buka bukongo.
Anali mwaga mwaga.
Anali mwaga. Kito na ifichua.
Anali mwaga mwaga.
Anali mwaga. Nifongo kalofango.
Anali mwaga mwaga.
Kiru.
Anali mwaga. Wee, wee, wee.
Oya get them. Oya get them.
Mapana, eti mwili kujitutumusha. Nita kutawanya kabahari na fimbo ya busa. Umejigeuza sodi. Siwa korona wala vogi. Nailo wala kufoji. Eti lina kupakodi.
Oh, leo nikome mwanye kira.
Mwanye kira.
Uja nijua vizuri litimwili.
Oh,
leo mbona umeaba mauzauza, we mwana mauzauza. Si wamekushindwa kwenu, walimwengu tutakufunza. Mauzauza, we mwana mauzauza. Si wamekushindwa kwenu, walimwengu tutakufunza.
Kigego mwenye nyota ya mitala, hivi kumbwe wako nani wewe?
Atajijua.
Uso mitego imedoda biashara, uelewe kisiku mburu si mwewe.
Wadala ubaki dala, mwezi wa mimi kibunja, haufai kwa kafara, simbuzi wewe ni punja.
Umejivesha ubazazi kwa mapana na
Six, the rooting machine.
It's your hardest girl, DJ Shay Dollar. I replay Master Entertainment.
Ha ha! Mlezo wa wana boy.